Yo, microphone test. 1, 2. Yo, vipi tu do tunaza kwanza?
Anza.
Yo, you should family. Ngoja. Yo, Ibra Ken. Yo. Okay, tuanze basi.
Okay, lakini usifanye kama ile ya mwanzo.
Asante sana. Asante sana, director wa Loli. Can you bring them back to Tanzania, baby? Ni tena. Yenu tena.
Yo, makompresa. Wimbo machaka. Halima Kimwana.
Petimani wa. What you know?
Merci, Noel Ingiama Makanda Warason, Damaka Yesu Mutoto Angombe, Christian Bella Obama.